lindaba noma ngazo ukuthi endaba uyimuzanga uyabona yini ukuthi endaba isizoxabanisa abantu
I'm not afraid to die.